Mamilioni ya watu duniani wanazidi kupitia challenges za mental health, kwa jina lingine afya ya akili. Saa zingine ni vigumu sana kwa mtu binafsi ama familia yake kujua that huyu msee anasuffer from mental health. Many times, wale watu wanasuffer from mental health inasemekana wamechizi au kurukwa na akili, na hakuna mtu anataka uhusiano nao. Niko area code ya Dandora Phase 2 kwa keja Veronica Mwikali, ambaye ni single mother na akona watoto watatu. Ananishow that anapitia hard times kuprovide ya familia yake. Sometimes anashikwa na stress kibao, hajui afanye nini.
Niko na watoto watatu na niko single mother. Sasa vile nini, corona ilikuja ama kazi ilisimama. Sasa sisi tunaendelea na kuteseka, nyuma tunadaiwa, chakula ni shida kukula, kila kitu ni shida, hata tuko karibu kukuja kutolewa mabati nyumba. Sasa tunashindwa tuanzie wapi. Nilikuwa nafanya kazi ya nyumba hapa Isili. Sasa wenyewe wakakuja wakatuambia hakuna kazi, imesimama kwa sababu ya corona, wako kwa nyumba hawana pesa ya kulipa. Tunateseka chakula nini kila kitu.
Bado nikiwa katika area za Dandora, napatana na Isa Musa ambaye ni msanii chipukizi. Ananishow kama wasanii wanapata stress kibao kwa sababu alikuwa ana depend on events na live performances ili kumake ganji.
Kama msanii imeni affect vi deep sana. Na pia sisi tuko tunapanga events kama ine at that time. Hiyo time COVID ilikuwa inaingia na inaanza kutu affect. Tulikuwa tunaplan 4 events. Na ni events zenye zingefanyika, zingekuwa in terms of revenue zingekuwa poa sana kwa upande ya DHC. Na bado in terms of zile information tunatembeza nini kwa community, ingekuwa pia ni kitu important sana. But sa COVID-19 ili come through na vitu kaa hizo, unaona. Mimi basically yenyewe kwa kusema kweli kwangu ni si uongo, ni hasara, unaona.
Isa Musa ananishow chenye yeye hufanya ku make sure ako stress free, ijapokuwa hana any income generating activity this time round cause hustle yake ilikatiwa na corona.
So ni ile tu kujikeep busy. Mimi bado mwaga pia naamka asubuhi na jaribu kujikeep fit, kukuwa healthy, unaona. Kwa sababu some of the things that zinapiga hii COVID vita pia ni kukuwa healthy, kukumanga poa, kukuwa fit. Unaona, hizo vitu pia ni juni homa. After all, apart from the fact that haina dawa na ina mada, ni homa. But ikikupata wewe uko fit, chest yako iko strong, iko fit, haiwezi kukusumbua sana. Simaanishi ati sasa fitness inatibu. Yaani mimi nasema tu utakuwa ina better advantage ukiwa fit, unaona. So fitness pia, naendelea na fitness poa sana, muwe na rodi na kipiga tizi every Monday to Friday. So basically kama hapa hivi DHC bado tunaendelea kurekodi muziki zetu, bado tunaendelea kuandika, tunaendelea kukama up na maprograms, maconcept, unaona.
Washira wa Rukara ni expert ama counselor wa mental health kwa mayouth, na ananishow signs and symptoms za mtu ana suffer from mental health.
Signs zingine ambazo unaweza jua mtu ako na shida ya afya ya kiakili ni wakati mwingine unamuona like anakuanga too sad ama down kila wakati, ako confused, you know, hawezi concentrate, anafanya hii, unaona, ameruka ameenda ile ingine, ako worried all the time, moods zake zinabadilika tu ovyo ovyo, ana withdraw, unaona, amejifungia kwa keja for a few days na hamuoni mtu mlikuwa mmezoea kuonanga. Sometimes unaweza sikia mtu anapata hallucinations ama like anaanza kusema anaona vitu zingine ambazo haziko. Sometimes yani huyu mtu hata hawezi like cope na daily problems like zile tu za kimaisha tu, na kama saa hizi kila mtu ana experience hii mambo ya corona, so huyo mtu unaona hawezi hadi cope na hiyo maneno. Sometimes utapata the said person akona shida ya kutumia madawa ama ku, you know, abusing alcohol and na madawa zingine. Utapata hata eating habit yake like imebadilika, sometimes anakula, sometimes hakuli chochote. Utapata huyu mtu like anakasirikanga tu ovyo ovyo, ako violent. Na mwishowe like ile kubwa sana, sign kubwa ni ile ambayo mtu anaanza kufikiria vile anaweza kujiua ama kujinyonga.
Tushajua kuwa pandemic ya corona ina affect mental health kutokana na problems tofauti watu wanapitia. Na saa hii watu wengi wako stressed sana. Hii program imetengenezwa na Maluki Bernard kutoka Coach FM.